Yes, gang.
Man, sense it.
Every day you don't have shit to be a go. If you drop you send the word to ready you go. Don't know God, you want the word to bring to you go. Mama, you need to get up and jam you go.
Every day tuna shida studio. Hiri truck is at the kwenye radio. Toto kari waje kwenye video. Mara yoni tumetoka jando. Kweni bamba kwezi, kweni bamba kwezi. Kweni bamba kwezi biti kwa la lion. Kweni bamba kwezi, kweni bamba kwezi. Kweni bamba kwezi biti kwa la lion.
Shishi ndo shishi watina shishi. Chabaji kuwa shishi wabishi. Ibilishi akija na mpigia makishi. Kama kunyata nyata shone la ishi. Nimeji mix na toto akari kama kina amina. Umando kipensi songo kichwane wala sirasina. Nipe mishe pate jina. Nipane vibes to the red vide mpate jina. Batman killer. Shut up! Hata unifate na mapira. Boss jira mwana Godzilla. Shut up! Una chate ya fira unikamata chinja dogo sadaka men run this down.
Yes gang.
Kundi line nyuma na mabango. Wao ni tunapita kakando. Tunasafisha njia usipozingatia. Wanana kuvamia kisha wanakupangilia. Kino ilala JMK nyumbani huko kote sina bale. Ele wana no na Instaface Google Radio video. Jina utala wizi chata. Chata kana chata. Pidi boy chata. Frank Martin chata. Fadi person chata. Pam dapa chata. Abi daddy chata. Popo ninja chata. Nasa dosi chata. Kim Seneca chata. Mtapiri Shabani chata. Ivan chata. Ali Kiba chata. Kipumbara chata. Nangote na chata. Pidi Q chata. Mamu Jason chata. Don Paul chata. Brighton Selecta chata. Lendumina chata. Bongongo Records chata. B-Hits chata. Chonga Records chata. MJ chata. Mapako Cheesy chata. Cheese and Ready chata. Manekene chata. Loopy chata. Madj chata. Tanzania chata.
Hey. Yo. Mason Selector. Yo. On the beat. Zaga. Shishi baby, shishi Trump.
Mwimu jina, nongeza jina.
Every day tunashinda studio. Hiri track izende kwenye radio. Toto kari waje kwenye video. Mara yoni tumetoka jando. Kweni bamba kwezi, kweni bamba kwezi. Kweni bamba kwezi biche kwa la layo. Kweni bamba kwezi, kweni bamba kwezi.
Yeah, GS gang, bad man, original sniper, root boy, virus killer. Yo, don't call it yo, Intergete, Ruben Chata, Cisco V Chata, Nadeka Eddie Chata, Jose Chata, Amba Lulu Chata, Nadio Getty Chata, Wema Saipetu Chata, Lolo chata, Vera Sidika chata, Muna Love chata, Wakina Mama chata, Nawase chata, Watoto chata, Navijana chata, Sholo Mama chata, Majizi Bati chata.